waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab talaadaha bisha juun ay tahay 3 sanadka 2025. Halkaad naga dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda S B S oo idinkaga imanaysa stuudiyogana ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamaca. Wararkan waxaa ugu waaweyn: daraasad cusub oo la sameeyey ayaa lagu ogaaday in ka badan 3 nin ee Australian ahba ay gacan ka hadlaan ama rabsho kula kaceen qofka ay markaasi nolosha wadaagaan. Shaqaalaha Australia ee qaata mushaarooyinka ugu yar ee dadka sharciyan la siin karo ayaa mushaarka loo kordhiyey 3.5%. Daraasad weyn ayaa lagu ogaaday in ka badan 3 nin ee Australiana oo da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 65 ay mar uu noloshooda rabsho ama gacan ka hadal kula kaceen qof ay nolosha wadaagaan sida xaaskooda oo kale. Warbixintan ay samaysay macadka la yiraahdo Australian Institute of Family Studies ayaa waxa ay markaasi su'aalo weydiiyeen sanadihii u dhaxeeyey 2013 iyo 2014, kadibna 2022, waxa ay ku ogaadeen in ay aad u korodhay rabshada tacdiyada lagula kaco haweenka. Shaqaalaha Australia ee qaata mushaarooyinka ugu yar ee qofka sharciyan mushaar ahaan loo siin karo ayaa waxaa mushaarka loo kordhinayaa hadda 3.5%, waxaana go'aankan gaaray hay-adda shaqada iyo shaqaalaha ee la yiraahdo Fair Work Commission. Isbeddelkan ayaa waxa uu saameyn doonaa, ayaa la yiri, 5 qof ee Australiana oo shaqaalaaba mid ka mid a, laga bilaabo 1 bisha Luulyo ee soo socota. Tanya Bilibaseeg oo ka tirsan xisbiga Labourka ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay in senatarad laga soo doorto gobolka West Australia oo la yiraahdo Dorinda Cox ay ka soo goosatay xisbiga Greenka ayna ku soo biirayso xisbiga Labourka. Wasiiradda adeega bulshada ayaa ABC-da waxa ay u sheegtay inay aad u sugeyso in gabadhani ay markaasi xisbigeeda waa xisbiga Labourka ku soo biirto. Dhanka galana, hogaamiyaha cusub ee xisbiga Greenka Larissa Waters ayaa sheegtay in inkastoo ay ka xuntahay go'aanka ay senataradani uga goosatay xisbiga Greenka, haddana wax cadaawada aysan u haynin. Miss Cox ayaa waxa ay ahayd wakiilada keliya ee xisbiga Greenka ka tirsan ee kasoo jeeda bulshada Indigenouska. Waxay sidoo kale noqonaysaa haweeneydii 2aad oo kasoo jeeda bulshada Indigenouska oo ka goosata xisbiga Greenka, kadib markii hore ay Lydia Thorpe oo hadda madax bannaan ay hore uga baxday ama iska casishay xisbiga Greenka bishii Febraayo 2023. Nin lagu soo oogaya dacwooyin la xiriira weerar uu ka geystay dad isugu soo baxay gobolka Colorado oo taageerayay dadka Israa'iiliyiinta ee Gaza lagu haysto ayaa hadda waxa wajahayaaba la yiri in xabsi abad lagu xukumo. Maxamed Sabri Saleeman ayaa lagu eedeynayaa inuu isticmaalay walxaha ama qalab olol siidaya una ku weeraray dadkaasi. Dadkaasi la weeraray ayaa ahaa koox isugu timid inay dadka tusaan ama ishooda tusaan dadka la haystayaasha ee Israa'iiliyiinta ee Gaza lagu haysto. Ninkan oo 40 jir ah ayaa la horkeenay maxkamad ku taala Colorado, waxaana lagu soo oogayaa dacwooyin kala duwan oo ay ku jiraan isku day dil. 8 qof ayaa weerarkaasi lagu dhaawacay. Ra'iisul wasaaraha Poland Donald Tuskina waxa uu ku baaqay in baarlamaanku uu codka kalsoonida u qaado kadib markii Carol Novrowski oo ah nin aad u jecel Donald Trump loo doortay inuu noqdo madaxweynaha xiga ee dalkaasi waa Poland. Ninkana 42 jir ah ayaa ku guuleystay doorashada kadib markii uu kasoo horjeestay ajendayaasha horusocodka ee dowladda oo ay ka mid yihiin arrimaha haweenka, ilmaha iska soo tuura, iyo xuquuqda ay leeyihiin dadka isku jinsiga ee isguursada ee LGBTQI+ loo yaqaano. Waxa uu ku guuleystay wareegii 2aad ee doorashada dhacday maalintii Axad ahayd isagoo helay 51% codadkii, halka 49% uu helay ninka ka tirsan xisbiga Ra'iisul Wasaare Task. dowladda Mareykanka ayaa waqti u qabatay dalalku inay la yimaadaan ama heshiis la gaaraan canshuuraha tariffska la yiraahdo dalka Mareykanka. Maamulka Donald Trump ayaa u qabtay berita oo 4 bisha June ay tahay 4 inay tahay maalinta u dambeysa ee dalalkaas ay soo gudbiyaan heshiisyo ama qaabka ay canshuurahaasi u bixinayaan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa doonaya inuu heshiis ganacsi la gaaro dalal aad u fara badan 5-7 ee soo socda. Saadaasha hawada Brito oo 4 waa roobab magaalada Melbourne iyo 14 Sydneyna waa roobab iyo 16 halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 65 cents oo dollarka Mareykanka ah.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.